ndo zambi ndashi ya bazali bam ndikhangela na nobomi bam Nikhangelana nobomi bam impilo enzima Yeah.